tusumulula ddala. Nze nasoma n'enkugu kanyo n'amagezi wampagabuwa, naye mu mirimu ejensi bwobwange mazima gwabulayo. Be nalagiriranga mu kibiina bansanga ne bankudalira, bajinkuba ne beeyongerayo, tebaagala na kumanya bindiko. Lwaki Mukama nze byango bifuula bizibu? Lwaki Mukama abakunoonya bakulaba naye nzo nekweka? Lwaki bwe mba nasobya nsaba nsonyiwe, ne kye nasobya nsaba mbuulirwe? Nze nasubula ne ku mivumba nga ndowooza ndifuna lupya. Mama mama akomunaku era jange gye jagirayo. Ettaka kitange lye yali ampadde, bana abagezigezi balinyaga, kati ndi wano nkaba sirina nayamba. Lwaki nze, lwaki nze, lwaki nze Mukama? Ebyange bitokomoka bwe bityo nga tenkwesiga, kwesiga. Lwaki Mukama nze byango bifuula bizibu? Lwaki abakunoonya bakulaba naye nzo nekweka? Lwaki bwe mba nasobya nsaba nsonyiwe, ne kye nasobya nsaba mbuulirwe? Netonze 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 netonze, naye ogaanye okunsumulula ddala.
Netonze, netonze, netonze.